Somali Canadian Youth Center, dad badan isku da imaano gudigeena ku jira, settlement workers ku jira, waxa ku jira city councillors ku jira, judges ku jira, waxa isku da imaana, waxa kaana dibaatooyinka dhalinyarada haysto, waxa kamid ah mentorship programs asameena, leadership training asameena, programya ka sameena city hall annagu imaadaan dad badan oo xildhibaano, dad kale oo wadanka wax badan u qabteen in dhalinyarada wax ka bartaan taariikhdooda, waxa qabanaayo kale waaridinta dibaatooyinka haysto haga maxkamadaha information session asaasina maxkamadaha u raacna dhalinyarada xabsiga ku jirna waa u tagna anakana advocacy xaqooda ka sameyna anay barnaamijyada waxaan qaabilsanahay xaga education ka soo waxaan ka shaqeeyay wax badan school board ugu weyn magaalada Ottawa aan 7 sano ka shaqeeyay soo dhalinyaradaas anigana markay casharadooda dhameystaan mentorship programs u sameeya waxaan wax barashada aan wax badan uga qabtay markaan ka bilaabay school ka sare class 9aad wa home club yar ka furay xaafadayga saxagaasay ka bilaabatay in aan wax barashada aan laftigay wax uga saaray dhalinyaradana u sheega faa'iidadiisa
ilaa hadda dadaalada aad wado ee wax loogu qabanayo Soomaalida halka ee Orowa gaar ahaan dhalinyarada maxaa faa'iido aad ka aragtay maxay wax tar ah oo ay yeesheen dadaaladii
dalaladu waxa kamid ah dhalinyaradii badanaa wax u dhigi jiray ama mentorship programs ku dhigi jiray jaamacada ay ka baxeen shaqooyin fiican xagga dawladda xagga non-profit sector ka xagga IT-ga dhalinyaradaas laftigooda community-yashooda ku noqday oo dhalinyarada laftigooda workshops sameynayso xaggoodana waxa siinayna time to be a leader
waa tahay ayga waran taabal dadaalada aad wadaan maxay ka tari karaan dhibaatooyinka dhalinyarada haysta ma aha shaqo la'aan iyo waxbarasho keliya dhibaatooyin kala jiro dilalka ay ka mid yihiin wacyigelin noocyabaad siisan oo ku saabsan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka dilalka la xiriira
ana waxaan ku jiraa waxa la dhaho Arwa Police Community Equity Council so waxaan ka shaqeeyaa Visible Minority Community yaasha Soomaalida kamid ah in la shiraan booliska ee u sheegtaan dhibaatooyinka soo maraan aan fiirina waxyaalaha ka qaban karaan booliska because waxaa jira crimes badan oo weli la helin solution so waxaan isku taxalujaa inaan isku keeno
waatan marka dadaladiina maxay tari karaan oo dhidilalka marka laga hadlo
waxay tari karaan an investigation ada dib u furi karaan community gaysin karaan an advice habka dhalinyarada information ada hayaan habka open safe space ula hadli karaan booliskooda dhibaatooyinkooda uga sheekeyn karaan waxay siin karaan waalidiinta information iyo advocacy xaggoodana dhalinyarada kale iyo waalidiinta kale xaafadooda degan ee wax uga sheegi karaan oo uga faa'iidi karaan
waa tahay waxaa jira dhibaatooyin kordhaya oo la xiriira bulshooyinka kala duwan Soomaalidana ay ka mid tahay sida cudurrada dhimirka Soomaalida inta badan cudurrada dhimirka barnaamijyada la xiriira aad ayay u sahashadaan ama ay u qarsadaan ma samaysan wacyigelin dhankaas la xiriira haddii aad samaysaan wacyigelin noocee baad samaysaa
waxaa la shaqeynaa terapistyal oo ku saabsan oo ku takhasusay xagga mental health-ga soo waxaan siinaa opportunity qofka terapistiga u sharxa programyada available-ka ay yihiin ee dhalinyarada wax uga qaban karaan because dhalinyarada haddana haysan qof oo isku afihiin ama qof inta wax badan ka shaqeeya oo yaqaana dhibaatooyinka ka jira ma heli karaan opportunity ka shaqeeyaan wax faa'iidaan waxyaalaha haystaan bari kamaal uga bixi karaan
waxa ugu dambeyntii sidee dhibaatooyinka guud ee dhalinyarada lagu xallin karaa ama lagu soo afjari karaa
waxa u maleyn karaa waxa ka bilaaban kartaa waxbarashada waxa ka bilaaban kartaa waalidka waxa ka bilaaban kartaa dhalinyarada laftigoodii oo wax bartay inay dhalinyaradaas kale wax u faa'iidaan waxa ka bilaaban kartaa dhalinyarada inay volunteering ka bilaabaan bari kamaale ee shaqooyin fiican uga helaan waxa ka bilaaban kartaa dhalinyarada inay ogaadaan waxyaalaha iyaga ku fiican yihiin oo bari kamaale waxa training iyo skills kooda xoojiyaan sida bari kamaale shaqo fiican iyo wax fiican iyo taariikh fiican ay uga tagaan bari kamaale magaalada ay ku soo koreen.